www.kwachadefine.com. It's Marsha, the rhythm boy.
Zambiri ndikonda nzonde socheretsa Dizoye pa koma ndizonde kondweretsa To make things worse, sativu takupewa Ndizomweze kutandiza moyo wokufewa Ndazizidwa ndihode, musalole mbalalike Funa inu ndine tiponde Kope yanu isabiske Chita zambiri against your laws Please forgive me first of all And I know for sure Zose muna nipata Malemba Were nge malemba Kujipena deka sochera Nize kumbu ka malemba Malemba Were nge malemba Kujipena deka bala Kunja kudiri podi Kunja kukuri kodi de Tungomba odi moni Moyo wangandi kodi de Ena kufela Ena kuchita ufela Koma ndene sina ndichita Sina somwe satiwa Koma ndisa chite Izi zi kova Mukwa nite izi kusova
Benandi pemera di kunu krabibina A believer komandi kona di jina
Malemba, werenge malemba Kujipena dika sochera, kizi kumbuka malemba Malemba, werenge malemba Kujipena dika bala dika, kizi kumbuka malemba Sochera, kizi kumbuka malemba Malemba, tuwerenge malemba Kujipena tika bala rika, kizi kumbuka malemba
Basi, chonjo, usokoneza bongo Basi, chonjo, unongoneza bondo
Download on www.kwachadefine.com